wargeyska Africa Intelligence ee kafaalooda arrimaha amniga iyo sirdoonka ayaa baahiyay warbixin uu kaga hadlayo kororka ku yimid weerarada ay fulinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, kuwaasoo jihooyin dhowr ah ka kulaalaya magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Wargeyska ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay ka faa'iideysanayso fursada ay haysato kala daadsanaanta dowladda federaalka iyo xaaladda quusta ah ee uu ku jira Xasan Sheekh, waqtigan la joogana ay kordhisay weerarada ay ka fulinayso Muqdisho iyo hareeraheeda. Xaaladda Muqdisho ayaa qasan, xarakada Al-Shabaab ayaana sii xoojinaysa weeraradeeda maalmihii lasoo dhaafay. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaana ku jira xaalad kelinimo ah, inkastoo uu wada iskudayo uu ku doonayo weeraro uu ku qaado Al-Shabaab. Ciidamada dowladda federaalka ayaana ka labalabaynaya inay dagaalamaan. Tani waxay Al-Shabaab ku dhiirigelisay inay qabsato dhul ballaaran oo iyaad ugu dhowaata magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, ayaa lagu yiri warbixinta uu daabacay wargeyska Africa Intelligence. Warbixintu waxa ay tilmaamaysaa in isku dayo uu Xasan Sheekh u doonayay inuu ku dagaalgeliyo maleeshiyaad beeladii ay fashil ku soo dhammaatay. Odayaasha dhaqanka ee qabaa'ilka dega Hiiraan iyo Shabeellaha dhexan ayaa hadda wada shaqeyn la leeyihiin xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Mid ka mid a asbaabaha keenay habacsanaanta dowladda federaalka iyo Xasan Sheekh Maxamuud waxay warbixintu ku sheegtay kala furfuranka ciidamada dowladda federaalka, iyadoo Maraykanku joojiyey taageeradii uu siin jiray ciidamada danab. Arrintaasina ay keentay in ciidamadu ay goostaan danahoodana racdaan. Africa Intelligence waxa ay tilmaamaysaa in ciidamada dowladda federaalka ay haysato hoggaan xumi, ciidankuna aanay nidaamsaneen, waana midda keentay bay leedahay warbixintu in dowladda federaalka ay furimaha dagaalka u dirta ciidamadii ilaalada xabsiyada iyo kuwa booliiska ee ka howlgeli jiray magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Isbedelada dhacaya iyo fashilka heesta ciidamada dowladda federaalka ayaa dhaliyay sida ay warbixintu tilmaamayso in Xasan Sheekh Maxamuud uu xilkii ka qaado wasiirka gaashaandhigga Cabdulqaadir Maxamed Nuur, kaasoo laga dhigay wasiirka wasaaradda gaadiidka. Waxay dardarta howlgallada ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku soo aadaysaa iyadoo duulaanka shisheeyaha ee dalka uu fashil dhexda kaga jiro. Ciidamada Burundi ee qaybta ka ah duulaanka Soomaaliya waaye dheerna lagu wada inay dhowaan isaga baxaan dalka, gaar ahaan saldhigyada ugu badan ee ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Dhexe.